eyakalondebwa ku bukulembeze bwa Uganda ku kisanja eky'omusanvu Yoweri Kaguta Museveni alaze ensonga musanvu zajja okusimbako ennyo essira mu kisanja ky'anaatera okutandika kale yatenga bweyinda si bwetonya ayogedde ku nteekateeka eya Wealth Creation ng'ayagala alabe nti amaka 30 ku buli 10 agakyalemedde mu bwavu obufumuuka ng'evvu gayambibwa okusituka mu byenfuna byago mwenajja kuyita mu nteekateeka za gavumenti mweyita okugabira abantu ensimbi okugeza enteekateeka ya PDM n'endala nnyingi gavumenti ze yaleeta wakati mu kwewala ebigambibwa nti bw'olaba omukulu asoosa ekito ng'omanya nti taagabe bino abyogeredde mu kisaawe ky'ameefuga ekololo wakati mu kujaguza olunaku olwamenunula.
Therefore, that's why we are going to put emphasis on PDM. Enough PDM money to reach all the home states. So PDM plus all the other funds, the ghetto funds, border funds, the cultural leaders, we shall create a fund for them, the religious leaders in their dioceses, university graduates who have not got jobs for 2 years, the political leaders, we shall add another amount for them, 15 million per parish. So what we want is everybody to be involved in wealth creation. This will be emphasis number one. Then if we have enough money, we deal with free education. Now we also want to check on the health.
Ensonga endala z'alaze z'anaasimbako ennyo essira mu kisanja ekijja y'ensonga y'okwongera amaanyi mu kusoma okw'obwereere okulinnyisa omutindo gw'ebyobulamu okukola ku nguudo naddala eyo mu byalo okutondawo emirimu kw'ossa ekitavu ekiyambako abayizi abatikkirwa nga tebannafuna mirimu wamu n'ensonga y'okuwa obwenkanya mu by'amateeka awatali nguzi ya ngeri yonna akakasizza nti ssaabalamuzi omuggya Dr. Flavia Nzeyijja asiddwa nnyo ku nninga okukola buli kisoboka okulaba ng'amalawo enguzi mu kitongole ekiramuzi kubanga enguzi esusse okutambuza abantu wano nga beeyogeza bokka.
Then the issue of justice. We don't want corruption in the court. The new chief justice is very, very active in that. To ask the public, ani ali enguzi, who is corrupt? Because they know, the public will tell you. So that is the best way to know who is corrupt. The other issue is the market. That's why we emphasize East African integration. When we produce all these products, where shall we sell them? The internal market is not enough, not only for Uganda, but also for Kenya, for Tanzania. We need a bigger market, all of us.